nimkhuseni. Wezuma nimkhuseni. Animkhuseni. Ubalekela nomashonisa. Ulumela sona lesisa. Shwela ningizile nulisa. Ngisho yena ubalisa. Nimtshele wangishiya ngenkinga. Shwela nifonela umadiya. Nimbuze ukuthi why did I get married. Animkhuseni. Ubalekela nomashonisa. Ulumela sona lesisa. Shwela ningizile nulisa. Ngisho yena ubalisa. Nimtshele wangishiya ngenkinga. Shwela nifonela umadiya. Nimbuze ukuthi why did I get married.
Njengathi usungisela ngenkinga
suzela
mina lomgida kuthi uzomshiya
kuthi
uno wena wathi uzomshiyela mina
uzomshiyela
manje sofuna bomashonisa manje sofuna bomashonisa
bomashonisa
kuzekwe balisa ayibona kuzekwe balisa angene mina kuthi sizongena
kuthi sizwe
manje ngathi usungisela ngenkinga mina lomgida kuthi uzomshiya uno wena wathi uzomshiyela mina manje sofuna bomashonisa manje sofuna bomashonisa ayibona kuzekwe balisa.
Animkhuseni, ubalekela nomashonisa. Khulumela sona lesilisa. Cela ningizile nulisa. Ngisho yena ubalisa. Nimtshele wangishiya ngenkinga. Cela nifonela umadiya. Nimbuze ukuthi why did I get married. Animkhuseni, ubalekela nomashonisa. Khulumela sona lesilisa. Cela ningizile nulisa.
I'm going to go to the hospital.
Hey, jump back.